waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ururada u dooda xuquuqda bini'aadamka ayaa walaac ka muujiyey waxa ay ugu yeereen tirada sii kordhaysa ee dadka lagu toogto ama lagu dilo dalka sacuudi carabiya, iyadoo dalkaasi awalba uu hore u ahaa kan ugu badan ee dadka lagu dilo. Tan ayaa imanaysa kadib markii 4 qof lagu toogtay Qatiif oo ku taala bariga dalkaasi, kadib markii lagu soo eedeeyey dambiyo la xiriira dibad baxyo iyo falal rabshado ah. Ugu yaraan 6 kale ayaa loo dilay maalmo ka hor fal dambiyeedyo yaryar. Madaxa hay'adda u dooda xuquuqda maxaabiista Maya Fow ayaa sheegtay inay tahay wax lala yaabo.
We've now seen 11 executions in just 2 days, which is an unprecedented rate of executions for Saudi Arabia.
Waxaan hadda aragnay 11 qof oo la dilay 2 maalmood gudahood, taasoo ah tirada dilal ah oo hore aan loogu arag Sacuudiga, waana wax aad looga xumaado. Waxaynan xasuusinaysaa dilal wadareed dhacay sanad ka hor oo lagu dilay 47 qof hal maalin. Waxaana jira walaac ah in Sacuudigu hadda sii kordhiyey dilalka dadka dilka ku xukuman. Adam Kugel oo baara ka ah bariga dhexe kana tirsan hay'adda xuquuqda bini'aadamka ee Human Rights Watch ayaa sheegay in hay'addiisu fiirisay xukunno lagu riday dad Shiica ah oo gobolka, xukumadaas oo dhacay intii u dhaxaysay 2011 iyo 2012.
The Shia citizens were convicted almost
dhammaan kaysaska muwaadiniintan Shiicada waxaa xukunka lagu riday uu ku saleysnaa oo kaliya qirasho iyagoo xor ah ay u qirteen booliska Sacuudiga. Mr. Kugel ayaa tilmaamay kayska nin lagu magacaabay Yusuf Al-Mushakas.
Human Rights Watch has reviewed his case file.
Human Rights Watch waxay fiirisay kayskiisa, wuxuuna sheegay in la jirdilay si uu u qirto dambiyo loo haystay. Qaar ka mid ah Shiicada waxay dambiyada lagu qaaday galeen sida la sheegay intaysan 18 jirsan, marka waxay ahaayeen caruur markay dambiga galeen. Waxaana ogahay ilaa 4 ama 5 kays oo noocaas ah oo shaqsiyaadkaas hadda dil ay ugu xukuman yihiin. Maya Fow ayaa soo xigatay kays aad looga hadlay oo ahaa kii Ali Al-Nimri oo 22 jir ahaa oo xabsiga Sacuudiga ku jiray 5 sano, saddexdii u dambeysayna dil ku xukunaa.
Ali Al-Nimr was of course a young man, a juvenile, just 17 years old, who was arrested after he had attended a protest.
Ali Al-Nimri wuxuu ahaa dabcan wiil yar oo dhalinyaro ah oo 17 jiray markii loo xiray inuu dibad bax ka qayb galay. Si xoogan ayaa loo jirdilay kadibna lagu xukumay dil, waliba in la dilo isagoo labada gacmood loox lagu markaasi lagu musbaarayo, si la mid ah sida masiixiyiintu ay aaminsan yihiin in loo xiray Nabi Ciise markii la dilayay ama crucifixionka waxa loo yaqaano. Waxaa wiilkan adeer u ahaa wadaadkii Shiicada ahaa Sheikh Nimri Al-Nimr oo dilkiisa iyo 47 kale Janaayo caalamka oo dhan laga cambaareeyay.
He is among other juveniles who face imminent execution, and the charges, just to be clear, I said attending a protest, on the charge sheet they have things like
wuxuu ka mid yahay dhalinyaro wajahaya in dhowaan la toogto. Dembiga lagu haystana haddaan inii cadeeyo waa inuu dibad bax ka qayb galay, laakiin dembiyada qoran waxaa ku jira inuu ugu yeeray saaxiibadiis inay dibad baxaan iyo inuu gargaar degdeg ah u fidiyey dibad baxayaashii. Waxaas oo dhan waa wax aan weligeed layslahayn, dembi ayay noqon karaan iskabadaa in qof loo dilee. Ali Al-Ahmed wuxuu hore ugu xirnaan jiray Sacuudiga, haddana wuxuu madax ka yahay macadka arrimaha khaliijka oo Washington ku yaala. Wuxuu la xiriiriyey dilalkan beegsiga inay dowladdu ku doonayso inay sharciga ku soo celiso gobolka bariga ee Qatib la yiraahdo.
If you compare it to the rest of Saudi Arabia, it has been always a place where politics have been made.
Haddaad u barbar dhigto inta kale ee Sacuudiga, gobolkan waxay weligeed ahayd meel siyaasado badan ay ka jiraan. Waxaa ka soo baxay dhaqdhaqaaqyo Shuuciyiina, waxaa ka soo baxay kuwo aaminsan midaynta carabaha oo dhan, waxaa kaloo ka soo baxay kuwo Islaamiyiina, iyo weliba kuwo furfurnaanta aaminsan ama waxa liberal democratic loo yaqaano. Marka waa gobol boqortooyada Sacuudiga madaxxanuun ku ahaa sanado badan. Wuxuu diidan yahay se Al-Ahmed in Sacuudigu mintidiin uu ku beegsanayo halkaasi. Intooda badan dibad baxayaashu amaba dhammaantood waxaa dembiyadoodu ahaayeen inay dibad baxeen. Intooda badan dembiga kaliya ee ay galeen wuxuu ahaa inay hal ku dhagiyo darbiyada ku qoreen sida Suuudigu al Suuudiyiintu hadhinteen ama al Suuudiyiintu hadhaceen hal ku dhagiyadaasna waa wax ku ceebiya ay ku boqortooyada Suuudiga oo iyagu isu haysta inay bini'aadan ka sareeyaan oo sidii ilaahiyo kale ay isu haystaan taas oo macnaheedu yahay in caydoodu aysan ciqaab kale lahayn oo aan ka ahayn in dil lagu fuliyo qofka caaya boqortooyada waana sababtaas tan loo dilay Sheikh Al-Nimri sababtoo ah wuxuu ku dhiiraday inuu sababliga uga hadlo Suuudiga iyo waliba boqortooyada Suuudiga Maya Fowa ayaa soo xigatay kays kale oo wiil yar lagu dilay dil wadareedkii sanadkii hore oo ku jiray Sheikh Nimr.
We later found out that there were a number of juveniles among those executed, including Ali Al-Rib, who was a young man
waxaan mar dambe ogaanay inay dhowr dhalinyaro ku jireen dadkii la toogtay oo ka mid ahaa Ali Al-Ribni oo ah wiil yar oo booliisku iskuulka kala soo baxay kadibna la jir dilay laguna qasbay inuu saxiixo inuu qirto dembiga lagu soo eedeeyay laguna xukumay dil lana toogtay ka hor intaanan xataa anagu ogaan kayskiisa qoyskiisu xataa waxay ogaadeen in la toogtay kadib markii ay ka akhriyeen magaciisa joornaalada
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/somali